Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakirabe hidi be jamwali e modon e ngone bete aljumaare noga e jetti lewru avril hitande 2023 yamde jena yottege fatoma dundu e nyankongo Ousmane Niale Boula kabaruji do nujire to boggi jande to on kompite de wiide jamaare de ana wonde e jokkininde hollitinde metti yonkeji mubbe ne tajgul kuran gol timatangol leydi meden di dunki ande politique ko hani wadede fa otti dal hebene jogala malinkobe ana gonde e yobude leydi sudan tiagal ko temme diddo na jeyi mo lawade leydi etiopie chapande na yon e wobbe tawtey ben alal bare e cikenyan leydi kasunkobe ujinaaji taton e temme de joyon e chapande jenon uddabe leydi sudu kasu maison centrale dare de bamako le temme dro e mabbe fu chapande jetton e go'o yoni tan uddira charaka fedde cndias ana nyago lam o fiya dabereji yalla be himbe hewbe mabbe ana keba sarede yodi woni sembe kabaruji di beta ko bismillah modon heda ci jotta manni nyande fu jamara de buri metter e tajgol kurangol timmatangol do bamako do e litateji fu le kedde e leewi meden di tajgol kurangol latake wada watta dun na latake sababu fahim e gelle yogaje njaltanga amma jere hollitinde mettimu ben to yoro soto himbe mun na njalti hollitinde ko njidi yo kuran ngendi mabbe ndi warta do wi energy mali fabe jere den fam ani ko daramane may ga hebine ndu faccitango mamadou sama seku
nyande alkamsari noga jid avril himbe yoro so njalti wuytade rafi courant le nokku o be do majotobe holti wiide hebgol courant leruji jettitalna le nyaloma hana den no wajibini UDM nawtere kabaruji ewri ton holti wiide totobe courant to yorsotun woni gollira leddi mali humaninde yiriwere e kabaru yiti lulirde amader e kanya gollirde yelen courant on odo alhaldun wodi to bla le la musegu do jamarade yeli yo kala groupe ngaji electrogène ngondi le cercle o gollire den be holti hejabe lamu gonbe tunbe anniyam mabbe juktita de majoreji di fa wattu mo himbeji mabbe hebi law to gawton tajugul courant sato na ba wadde balde didi fa tati de bi jamare gonde ton den o do alhali o yulle ngaluje modde lirdi fuf fayla morde malindi hisali le kabaruji di edem totata hultama wiide tajugul courant aji bamago di yo sabbi golleji di bi gondi
fewde o tidalla dunke ande quality goddon ko hani wadde de fa jamare de heba mosala e wi adama sambu sisugo andindo kabaru ha walu bawde sedde de himbe jogi de sini pi dabere namba yobude kuran kebirteedo e nange kede ko widaraman may gado faccita go sita sidibe
par rapport au délais ko nari bangal tanu kuran o wakti me tewtra jamara fottinno ewa panngaji ka ampuliji e palngaji way watir hite mudun misali mudun batringaji antun li o watti ka panngaji di nang watta ko reda mudun du ana faabo yimbe ko heewi waawa hebude nyairi li galleji mu en on humpude ampuli ko helata galleden fu nga hono yimbe milbe gollude firigoji nanan mudun dum musaka mudun ana teewi sedan mede mila hannen so jamar ko he modon nayirikel e sodon pon ngaji di kan e batri ngaji di annata sabu wulare bonne do accha e nanal mudo
la séquestration du carbone et puis bien d'autres
sakira be di kabaru jo andon baye budde do bembe andede do helame facebook kanya konto twitter tiaggal ko himbe mari temme didon kibi yottade le leedi etiopie le fuddode yontere de chapatna yon e joy wobbe kibi yottade le ndingende gotiri albaare jabbinande di kabaruji kejaado neddaagu e yawbe njolari li fedde ho conseil de malien de lecturier hokkidi mamadou lamine ban holliti wiide dabere ji piyama fa kabaru malinkobe marte kumpa kede ko wi
yimbe men wonbe soudan do sa joni hanki jamma be artude mali chapannayo e joyo kebi yettade etiopie en kali no nyanden yimbe temeddi do natino etiopie e be do yimbe temeddi do chapannayo e joyo fere ne fewjede no be ngartiri e der mali tawi dum yawti hakkille men ene e tonto soudan kala ko wawi yaltude hen do e de balde may mbattu hen hakkille men jemen solution potto wadede ha mbawen faabade be eden jarno gouvernement mali e tinnare mabbe darde mabbe wadde jawdi ha yimbe be mbawa yaade etiopie ha be mbawa yude etiopie kadi be arta ga maliga en be gardi do ho conseil to soudan to en o walli yimbe wonbe e cedele e hebdo nokku no be mbawata pamirde mobilaji be ngara
fedde humininde hakke bibbe adama en noddirta nde CNT asa holliti metti mudon na wiide yottaade noga e jow lewru avrindu ley kasunkobe ujinaji taton e temere joy e chapan en jeno wombe ley suudu kasu maison centrale dare temedron e mabbe fu fa ley temedron fu chapan en jatton e go e mabbe yo uddiraabe ni tan zuzaka kana kobe de fedde ana darta e lamu kobe mudon kunjana hore yalla di adaduji ana buito e kali don na caggal kobe timo e suudu kasundu le yambingol nyalum afrika kejanaado uddugol tawe e saraka kede ko maître agibou boare hore jo chende achibidraman may gadu facitango sita sidibe
les premiers constats sont vraiment
al halmo mi ijon on ana metti fa wala sedan sa tajber amen sa yewi no suudu kasu ana hani jabbaade yimbe tem en nayon ngame taytongo burime o nyaaji tatan e temede jeegon mede mila o jaa yabbigen haddu ko mila itbel mudun le o jama o nyaaji tat e temede jeegon woni be o nyaaji taton ko wonton hono uddiraabe wakkati tan fande kiti mo en tajede miccitunde wi uddugo neddo le cuburne fande kiti mo tajede woni saraji hande battede le mudun ko me tawta hannen yo famuntunde juzeme do kabaruji uddugo jamaare ko noddirte mandat de dépôt
thématique de mandat de dépôt
comité syndical golloobe INTM segu njode ke batu albar yabbenene do kabar uditingol ko ma texa fanda mudon yo hollitinde golloobe usine o nomu golla directeur keso mo golloobe njabanay no yobugol nyamandeji mabbe ko yata milioji temede jenay sefa fa yottade no do kabaru uditingol o usine tawe nan dum be kali hala mudon du kasen e wi isa toure nan be holliti wiide be ngada majere nedine le balle ngaroje de fagal mudon dubbe ngadan murtire golle le region o fu imbe jomben kabodde be anda kan goni mbari gorko goto maro dubbi chapande nay dun wadi alalbar yabbene de to barato le cercle ansongo seedi be nanrimbe hunoko jom suudu jomun e bibbe mudon be koltiwide wadbe o war hore tay mo fali galle mako kanko e koreji mako de wonno ko joppi koreji di njalta dilla nande wonno ko be lilni gorko o be kirsi don caggal don wiyama be njoppi labiki do tew mako wodbe o golle fa yottade sabe hedum be ngadiri wattu joni o kay anda ka tafon hurtade yo jabude wondude e bandiraabe rewbe fa yottade bandiraabe worbe leezudu nanto to jom suudu mudun kanon wattu yoga gondal yafa hakune jeegiraabe sabe hedun wattadun darnde hende homo fu hani e mabbe e darade fa be ngordo le jam e deejere fa keben jabu di landi ani ko fatmata ko ju e ali sise kebeni ndu faccitango men e umar waygalo gondal hakune jeegiraabe wana ko yafi wattu yoga le galleji yogaaji tawene mon fu e ke modon le galle fu e tawete basi ana wada hakkunde mabbe kede ko rewbe yogabe wombe kay e kati ko cedi wide
nanen ce korom so woni akadi nebe
mi do kaydo min e bande gorko goram o mi dem pamri sanne bete fu mi jotindiram wattu jono min kam min pamrafi felle lewru ramadan du idum titno hakkunde amen min mi de famri e barrabe rewbe goram be mi de jahindi do
kuma ke lele nuna meta bula
e wi andimbe fina tawa mon fu e darde modon le galle e wi karamogo musa ba lo pedi don ana kani jabondirde gonda le galle le jam e deejere
la bet set barabro ana kani famde yo kanyen kani yubinde golleji hakkude barab muuro be kanye e fettirbe muuro kanye jeekira muudum sa jeekira debbo ara hadi famde hono bi goddo waddira le galle modon no anda do ayeltu yaade le galle jenando nenno do kani famrude hana fu ko wayde pamral wada hakkune modon ana hana ko tay jomul kanye gurum ana pamral
ko latifu warbe e bande rabe worbe woni be don buri tampininde jokabe kolidi no ngatta yalla ana keba no dewral wadirta
ya ko nyanyini ko def
labe ndartan mi fama tafen mi hokka jeedo gonga mudum gondo do penedum hollita dum pene mudum gongan laabi arani faminde gendama o barrad marobe yo hejabe mado non no wori e barrad makorobe fu no mo hani wurude be mada beedu o do hakkille goto kanda hakkude barrad marobe beedu be tinnobe pamra roobe worbe fu pamra non watta so debbo do famre li nokku aba galle hala wattude huno ko mudum hakkun sukabe roobe sa hakkilay a helan galle sa halna ma dandi ko mujjinta dandi ko bonnata kala gonga tan kalda roobe du mujjino fu
yodum rewbe nan jappe sebe kabi be dewran woni ko yogabe ko kolitiwide go hakkile do woni e himbe yogabe le runde me afrikinde kolta wiide galle ana weli sini mon fu andi ko hani wadde sakiraɓe ɗo kadude kabaruji ɗi beta ko andon ɗi foɗo mbawi heɓde 3w.studio.org naɗo oɗon mbawi noddude numéro via mo 37 320. Fa kettinoɗon ka kedde heɗade ɗo e seeɗa yewtere sukaɓe ne waran jukkininde. Wassalam. Ley duuɓi caggatiɗi joni ɗi kolta wede capanɗe capanɗe duuɓi jaati l'école Malikay ana wondi e yarude caggal jande ana famɗi honjotoɓe yogaɓe koltiwide sababuji muɗum ana kewi ley ɗin ana hen arafi jande no fa yettade murtereji jande e fa dam yede hitande fu duuɓe jandeji ɗi ɓuuri buukede fa warde hono koɓe koltiwide no sukaɓe no kaybatake cuuɗi du nde toɓɓere caggitide holtam e honjotoɓe yogaɓe koltiwide on tiɗalla mawɗo wattu joni o e wi maɓɓe no jande wona l'école tan woni ko hatta no jande ana tawe heddeji tati noon ley galle tawta fa yettade e ley galle e ley boli no ɓeyda dow ɗum ɓe koltiwide musidɗe ɓeɗo darata ko e darde muɓen hono hani waɗede fa ɗi tiɗallaji keɓene jogal gono landol e ley e yewtere sukaɓe nde nde Mamadou Samasiko waɗni en
to kay bañagara jangguinoɓe goytiki ko jogola sukaɓe lekkuɓeɓe juppirama kamɓe musilenɓe ɓe kuliti mette mabɓe ɗum eko ɓe gala bawɗe sanne hinnade jogola sukaɓeɓe
darlutale
aran noon cukalo jangol l'école koy so arfa suka jippiken ɓi école wawa yaltude yiha waɗa e yiile yiilagol mere le ɓol e nandal muɗum soni ɓe wala e jande a tamɓen wonde wadde golleji le galle gañol man hannden sukaɓe jangoɓe l'école ɓen junggo musilme ɓen tan woni hannden maral fe goto tan wala kasin hannden sa fi suka so yettiken wuuro o hanna abbi kom inni ko ɓeydu mette
to ministre jande ardiɓe ɓe holti wiide kala ko huncana noon hoore banggal jande moƴƴo sukaɓeɓe wokkat juuno o teddinaka saabu wi mabɓe ley duuɓi ƴaɓɓiɗi ɗi alahaali jandeji ɗi woni kuncaɗi dow alkadara janggoɓeɓe keɗɗana Mamadou Konté kanko woni jokko hoorejo jandeji leyre leydi ndi
ɗum hollitama noon wiide cuuɗi lekkol ɗin suudu fof hana ƴaɓɓade cukalo janggo koye nooga e joon junggo musile goto ɗum ana faabo musile fuu heɓa hakkilla sukaɓeɓe jangguintaɓe honono ɓe winnirta honono ɓe jangguinirte hono karfeje meɓɓe wodiri gañol man hannden aɗa wali malle hemere yaade cafaɗe jeɗɗima fa temdere sukalo l'école li suudu woturu junggo musile goto ko heewi musilɓe hannde jaati ne wawi wadde hitande wotere ta anda feƴƴinde sukaɓe jogaɓe les classe mo
jangguinta
ngo hakkille ɗum jogui saraɓe sukaɓe lekkuyɓe ardiɓe fedde mabɓe woytigui sanne sifaji ɓamgule golle e jande e fammu jangguinoɓe kañe dun ardiɓe jangguinire ɗe keɗɗana Dawdo Sakou jokko hoorejo fedde saraɓe sukaɓe lekkuye mali
on recrutement n'importe quoi
wala homo fou hani noddede nato musile wala homo fou hani jangguinede nato musile wala heɓaɗo fou hani haltinede suka janggina hunde fo koɓe haali wi tubakoɓe saabi ɗum wala gonga li watti maral tubako neɗɗo suɓeteɗo nato musile yo neɗɗo jo andan daɓɓe lekkolɗo fo edda muɗum caggal muɗum a tawan jommu ana jogui maral mo hono muɗum wala ɓe won yimɓe suɓeteɓe jangguinano aran li laamu tubaki ga wala heɓaɗo fou wawi natade musilin hannde yogaɓe nata hen fandere mum heɓde golle yogaji kasin fe so a jangguina suka hannde cour privé li galle sone wala anta kulleji ɗo famatalle cuuɗi lekkolɗe ɗi o hani jangguinede li galle toon so hakkille makko uddito
jandeji ley galle no nato sababu ɓeydande faamu sukaɓe lekkuye e wi saraɓe yogaɓe keɗɗana jangguinoɓe segoe tumutu minɓe haala muɗum
jande waɗintene sukaɓe li galleji caggaso e jippigue école ana jogui darolo maggal sanne le sariyaji janggungol neɗɗo fo jangguino sukale suuɗi lekkolle o wawa yamirede jangguinama kasin galle sariyaji ana yeddi ɗum
ardiɓe holti wiide kewal tialaji ɗi e tawede foof kamɓe jeeyi hinnaɗi ɗi keɗɗenna fa hande Mamadou Konté jokko hoorejo jandeji leyra e leydi ndi
il faut construire suffisamment de salle
cuuɗi lekkol kewɗi ana hani moƴƴinede kaaki lobbi tewte kasin wadde caggal muɗum ɓe ɓama musine ko heewi ga ɗum wawa heɓde lawol feeyi soni wala ni jowdi itte ɗum ko haaɗi ɗum heɓde lawol ɗum saabi hannen so leɗe meɗen ɓaleɓe ko heewi ɓe wala bowɗe wawa fewtude e jangungol sukaɓe leydi ndi fo e dam muɗum saabi musaka muɗum wala ga ɗu e tawede fou meɗe wondi e fiide dabiriji mi famintina saraɓe fo e damu tinno yalla sukaɓe fo ne heɓa jangguine fewi soɓe jippiguen ƴekkolle saraɗo tinno maraɓe maral lobbal le galle le ɓoli fotata cuuɗi lekkolji
en famille et dans la rue et à l'école.
Ardiɓe ministre nde holti wiide kala ko woni ɓangugol e golle e kañe mahugol jangguinirɗe laamu o jeeyi wadde ɗum ande famɗi pabotoɓe kinotoɓa oɗon nokku o yo ɓeydi wiide dun ko ɓuuri capanɗe jettili temedere wakkandi kalisi gollirde mabɓe nde yo jurdi jangguinoɓe